Yeah. Ooh. 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 Tango. Ngilthola u. Bongo uhle. Ngilthola u. Uthando ngilthola ku bonke okujabulisa umoya wami ngilthola ku mangizwe ngathi ngizohlala ukuthula ngilthola ku makuphela amandla ithemba ngilthola ku mawumnyama tukhanya ngilthola ku bangasasiboni izathu sophila isizathu ngisithola kube thola ku thola ku thola ku thola ku thola kube thola ku thola ku ngisithola ku
Tovalo, I don't go. Alama, never. Police on go. It's Fiso. Samu goes. Ego is a basis in this yam. Is up so. I'm a man. I'm a man. So tall ago. Oh, man, he lasted. Ona ku awuma kumnyama tukhanye kuthola ku mangasasibonisa sokuphila
isizathu ngisithola ku thola ku thola ku thola ku thola ku thola ku
Ngeke ngijikele, ngikele ngivikele Uthando ngalithandazela uma ngibhekelela Ngizinobhekelela, funa uthando olusele Ngike uthuthukele, ngikhathele ukuhlabelela Ngiyabanda ngaphandle kuwena, ngisanethemba Ngibona uthando luphumelela Ngibona izitha ziphelezela uma ungiteketisa uthangithange Ngeke ngizwe uthangihambe Ufunda ukuningi ngeke ngilambe Mani nawe, sithando sami Tumu ngiteketisa kuthangithambe Ngeke ngizwe uthangihambe Ufunda ukuningi ngeke ngilambe Hama nami, dali wami
Uthando, ngilthola ku Bonke okuhle, ngilthola ku Uthando ngilthola ku bonke okujabulisa umoya wami ngilthola ku thola ku thola ku thola ku